the boy. You lift me up, girl, when I'm down. Show me the way, girl, when I'm lost.
You I keep from my papa.
You don't know.
Kupa 10 over 10, 10. One over come mama den. Ma exi wote mama yen. Washaku na kunyama zen.
Oh, kama laika nimeshushiwa wewe. Umekuja kunituliza kiwewe. Nitake nini tena na nisipewe. Vyangu vyangu na kile ya mwenyewe. Na na sitamani, sitamani. Makuru mbembe hakia nani. Sipindiwi mitani. Wanipandisha thamana. Na na oh mama mani bebe. Mama minga mama mama.
Ikianguka basi ni bebe.
Ni bebe.
Mimi na wewe hadi milele.
Mimi na wewe.
Weho. Weho.
Shigiri bambo.
Weho. Weho.
Ikianguka ni bebe.
Ni bebe.
Shuka chini ni bebe.
Nasema ni bebe uo.
Oh mama mama ni bebe. Ni bebe.